mkhulu wesikhathi ungungu lomkhulu wemusa ungungu lomkhulu wesikhathi ungungu lomkhulu wemusa yesikhathi God will make it happen. Ungungu, ungulu esika hati. Ungungu, ungulu, ungulu.